Bawuliza sani spectra, mara nanga ushenda pe. Bota wana kote mbi, kama la manyana au shaenda. Kasha panyana lemu kaba, au